frieza. Ayisesithathika lisibeke kuna. Bayithinte ngisile yakhafula bazozwa ngedithi qiu. Impisukile, impisukile. Bambe sakho ndoda sibeke khona ubuthembeni. Ayimpi yamasotsha lenisuki asibuyele muva. Oh impi, oh nansi frieza. Oh impi, no. Oh, Imbi, wona tibiheza, seyisukile, thathe zakho ndoda. Imbi, wona tibiheza, ayi seyisukile, thathe zakho ndoda.
Ayi sukile, bitch, pass me the mic pronto, azizwi ntombi zile. Zithi kudabuki bomu, bitch, gintu afela. Obed uzodela, eshi, pika pela. La papa lani ya ukreya,